Yes, Jo, mangwana ngihleka nyama ezizo. Jo, mangwana. Yo yo yo, bang. Sho, mangibona ngihleka nyama izisi, angifuna ukujumpisa, konke ukujutheka nokubhayisisa, ungangibuzi. Ngoba mangakutshela ngakukhalisa, kawunyahlanya ngaphakathi, ngiyazibasela ngihlala ngishisa. Indaba ezinye izinto sangazizwa zingakuhlanyisa, from le mpilo esiziphilayo, cause ney'nkinga ziyakwatisa. Ngapha umthetho awuhleki nawe, uma uyinkinga uyalaliswa, bese sikhathele ukusurvive imali yobe ingasiphilisa. Sigcine senza izinto umuntu ogrand angaziphikisa, ngikhule bathi angizwa, mara impilo yangifilisa, yangifundisa ukuthi ukhala uthule, impilo yangiqinisa, noma ngikhala ngaphakathi. Ngathi mara silile into ongayizwa, nenyembezi aziphumi ngathi ngifila ngisenamiza. Ngathi ngezwa bathi utakhe ikhohle uvuke kusenwandiza. Ngathi ngingavaya ngishiya istress sokuhlanganisa. Ngapha ngitshelwa nge-church siphambanosa ngiphambanisa. Ngikhona ukudenka usathane naye angihlebele, angiphazamisa, ungenza ngilayite ebovu, ngibe ngiphenduka ukhanda shisa. Ngisidale to the point ukuthi fela ayikho into engangisiza. Indaba ngikhala ngaphakathi, kabe ngifisa ukuthi bongangizwa. That's the reason why ihlala zisha. Ngilwela ubudizi bokudambisa i-life ma ingihisha. Ngibhemele ukulaha ngikhohlwe izinto ezingangikhalisa. Ngibhemele ukungasayizwi leve kawo ma ingiphanisha. Asibhemele i-fame, sibhemele ukuceda ama-pain. Sibhemele ukukhohlwa ngokustressa nokudenka kaningi. Sibhemele ukuba nami singasafeel anything. Sibhemele ukuwina the battle between the heart and the brain. Asibhemele i-fame, sibhemele ukuceda ama-pain. Sibhemele ukukhohlwa ngokustressa nokudenka kaningi. Sibhemele ukuba nami singasafeel anything. Sibhemele ukuwina the battle in the heart and the brain. This shit is real in a texture, into ngayithinta. Shit is real like a life, mayibonisa amasimba. Say ikenza ufile ngathi wena unaright yophila. Ugcina ufile ngathi ungazicisha at night mawugidla. Sometimes sanokufila right mazisha, but most of the time uhlala ufila ngathi ungandiza. Uhlala ushaya ismile while you pedaling your pain. So nobody sees you cry like you're standing in the rain. We fighting to get more cause we grew up having less. Haunted by our failed accomplishments and past regrets. We all wanna better our lives given half the chance, but why are we getting stressed cow instead of happiness? We live our lives slowly dying inside. We torn apart by the anger, inkani ne pride. Sometimes it's hard and we feel like we're forced to decide whether we keep on fighting on or commit suicide. I pray to God that he keeps you alive. I pray you never lose your drive and your will to survive. I pray you feel all the happiness you were deprived. And if it's really hard, I pray you make it through the night. Hey yo, into engapheli iyahlola, mara akekho washo ukuthi into ongayilwela uyayithola. So lwela ukuthi ileve yakho ingapheli ngokusola. Lwela foster ngena kube ungapheli moya. Donsa uthi uceda amapeni. Sibhemele ukukhohlwa nokustressa nokudenka kaningi. Sibhemele ukuba nami singasafeeli anything. Sibhemele ukuwina the battle between the heart and the brain. Asibhemele i-fame, sibhemele ukuceda amapeni. Sibhemele ukukhohlwa nokustressa nokudenka kaningi. Sibhemele ukuba nami singasafeeli anything. Sibhemele ukuwina the battle in the heart and the brain. Asibhemele i-fame, sibhemele ukuceda amapeni. Sibhemele ukukhohlwa nokustressa nokudenka kaningi. Sibhemele ukuba nami singasafeeli anything. Sibhemele ukuwina the battle between the heart and the brain. Asibhemele i-fame, sibhemele ukuceda amapeni. Sibhemele ukukhohlwa ngokustressa nokudenka kaningi. Sibhemele ukuba nami singasafeeli anything. Sibhemele ukuwina the battle in the heart and the brain.